I'm me.
Man of the year, dress code. Never stuck on my way, niko na S coat. Niki wingu na leta giza na ni mchana mjini bebe. Mpia kuna siya wenzako tunazi import. Woo! Na jona mbali sana guest bana. Ukiona kama na kukazi yote mbeze spana. Kata keki keki kubwa jichagulia upana. Madui zangu hawa shindani wanapambana. Swag kama Jocelyn, yes mimi. Pesa naongea man them we speaking T-shillings. East African Bulls the best rappers 2024 na bado na jisfear your past feelings. Wameenda kote kama mimi o Joe Naga. Afso kwa mbwembwe, so kwa rhyme, so kwa swaga. Pia so kwa noma, so kwa love, so kwa zaga. Esabu zangu hazelewe kagi zigzaga.
Talking vibes, wana amaki. Na niki pull up, you can't terminate. Tulipotoka man, we had nothing. Tunavoponya za eka ma illuminati. So tuna flex, we flexi, yeah yeah. Flex, we flexi, tuna flex, we flexi.
Wana nita influencer. Utasema doto magari. Hakinuki na nukia ni poko poko manjali. Puno kwenye kamali, unaputo kasio kabali. Kiona mirungi mishisha basi jua sele halali. Ziki so lazima town, watu washatokea motika. Kesho jio la wiki London na dandia ngorika. Sira shingo zimefura katu na ugulia goita. Squeezy wine tukisha kula huku tunangalia Lolita. Imekuwa victory lap. Na bebe iko na nyama na voila kuna slack. Posti movies hizo pita kau na mfatilia snap. Hivo kitaka kubana kau kijua it's a rap. Na mambo house party ni machio kala jiji. Wakiuliza dom vipi na wambia dodo majiji. Wanantumia mialiko na bado siji. Boda nende tabata kwa mwanangu badi wili.
Talking vibes, wana amaki. Na niki pull up you can't terminate. Tulipotoka man we had nothing. Unavoponya za eka ma illuminati. So tuna flex, we flexi, yeah yeah. Flex, we flexi, tuna flex.
It ain't over till it's over, baby.
Oh God. Look, 13 years in the game, call me Baba. Bakale wa touch na kaba. Bia nying but I don't without a rubber. Allow me to introduce Wizzy Mini Shaba.
Najua kupoa, najua kungoa, mind my f***ing business. Wakiona toto na toboa, bas the f***ing listen. Kile baba nacho sema, so msinshindanishe. Minaenda kama the Raja, so cheni watoto wapite.
Watu wana snitch, wakiona money. Mi mwenye natosha one man army. I can never beg a bitch wapu nani. Mambo sija kuchuja tuliaza zamani.
Pesa ndo mpango ndo anapoliwa mama zako. Ndo nachukuliwa mbele yako na utakalishwa kitako. Na tutakwacha peki yako nani alilie shida zako. Tafuta mkwanja we hustle my nigga. Okay easy though, okay. Yeah, I wear the rap kama easy bro. Yeah, kama zila jinsi nilivyo. Yeah, Wizzy ni bala. King Wizzy, King Wizzy, Wizzy ni bala.
Flexi, flex, flexi, do not flex, flexi, yeah yeah, flex, flexi.
Juana kama nyapo kunjini twise kubomba fiki. Malafiale kiki fio fiki koma kipiki. Ugo menye kukaja mbea na kijiti. Nimefungwa dunia na nia wakutifiki. Nilipo ni mwene, tuwasa pamopene. Kuchanganyo nyaki kumenijaza mapene. Hamasi kwa gasitike, ni mnene mwe. Emo mumo nkampaka waseme. We out share Johari, Masaki mjini tayari. Humenye mfuma kutari, kuiputa sana kusali. Achana nilipofika, nilipotoka, ndio mbali. Wakutifikire, waka manyapa tulali. Biashara ilikuwa kuuza vitu. Kongo tawa Kariako, winga kila kitu. Nimeaga kwetu, bati bukaga kumyetu. Abandu wakiala wamefungua roo kwa
tu. We flexi, yeah yeah, flex. We flexi, do not flex. We flexi, yeah yeah, flex.
Picha linanza niko na boga kama tano. Zote zinazimia michano. Kama mchizi flani nime draw gore mitano. Sota nipa ngapi kami time nipa tano. Got a lot of them I know. Kama hater ni kibano. We met again for this boy so loves my respect. Napo mwana yule boy na mwana fish met. Your whole gang wanna act like they know the business. We killing everything moving na kuna kuacha witness. Mapicha kibao kama sniper supermodel. Chine mwaru baini mjomba ni mokota dodo. Used to have nothing save it wanna number four. Kifunga moja si mungu anafungua like photos. Oh no, he a CEO kwenye flow. Sean Paul, see how we go. Ukiona shinda tu ana panic while you getting better. Na bado nkiona baby zonda wambia call me later.
So tuna flex, we flexi, yeah yeah, flex. We flexi, tuna flex. We flexi, yeah yeah, flex.
One time,
we flexi.
Si tunajua wana kunje sana Ronnie Guau.
tuna bang, tuna tamba mbaka mtani kwao. Get a damn, kill a game, tuna pick a bow. Na tuko freshi we kwa ngumi mbaka pow pow. Tukikutane now, sina story now. Hi, labda, size yao. Tofauti kubwa kati ya wanangu na wanao. Ameshindwa kabisa kuwa busy na mambo ya kwao. Check it ifaki, fake unabaki. Na welcome to kati, no natembezwa kiwaki. Chume mepaki, kushuka tutaki. Moshu metanda kama tunachoma mishkaki. I'm just a big boy with a one man show. Tere bango kubwa one time for my crew. Here we go now. Uzembe kitambo tulutu paka kukando. Tukajichoma machanjo as you can see now.
Flexi, yeah, yeah, flex. Flexi, do not flex. Flexi, yeah, yeah, flex. Flexi.
Stacking bills, bankrolls on a roll. On a grind every day, my bitches on a scroll. Sacrifice my life kwenye game, no joke. Killer sold in numbers, giga gila same, not with smoke. On a scene, making moves like a chess. Navigating life, each move, no less. Check man, moment under life, segress. Minim shindi, give a vote, check and bava, never flex. I'm blessed, kwenye mic, waga si batishi. Sombe kini kutan, mezungu kwenye machizi kama hivi. Mchezo ni wakwetu bila ubishi. Do this rap, familia setu zija kwishi. Real nigga while I's checking on my kima. Shako style but I never change my demeanor. Sija kichwa kichwa kwa isuneza kunipima. Gonna catch a body kesho kakusao kakuzima.
Flex, reflexi, ya ya flex. Reflexi, do not flex. Reflexi, ya ya flex. Reflexi,